Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya gatatu. Imyubakire y'urusengero. Nuko Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu ku musozi Moriya, aho Uwiteka yiyerekeye se Dawidi. Niho yayitunganyirije, aho Dawidi yategetse ku mbuga ya Orunani w'Umuyebusi. Atangira kubaka ku munsi wa kabiri wo mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa kane ari ku ngoma. Uko niko imfatiro zanganaga, izo Salomo yashyizeho ngo yubake inzu y'Imana. Uburebure bwayo bw'umurambararo ku rugero rw'aba kera bwari mikono 60, ubugari bwayo bwari mikono 20, n'ibaraza ryari imbere y'inzu, uburebure bwaryo bw'umurambararo uko ubugari bw'inzu bwari buri, bwari mikono 20, n'uburebure bwaryo bw'igihagararo bwari 120, imbere riteraho izahabu nziza. Mu nzu nini arandamo urusenge rw'imbaho z'imiberoshi, aziteraho izahabu itunganijwe, ashushanyaho imikindo n'imikufi. Inzu yose ayishyiraho amabuye y'igiciro cyinshi ngo igire isuku, izahabu zavaga i Paravayimu, kandi nzayiteraho izahabu ku maburiti no mu irebe ry'umuryango no ku nzu hose imbere no ku nzugi zayo, kandi ashushanya n'abakerubi ku nzu. Yubakamo indi nzu ariyo yitwa Hera cyane, uburebure bwayo bw'umurambararo uko ubugari bw'inzu yose bwari buri bwari mikono 20, n'ubugari bwayo bwari mikono 20, ayiteraho izahabu itunganijwe, kuremera kwayo kwari gufite igiciro cy'italanto 600, kuremera kw'imbereri kwari gufite igiciro cya shekeli z'izahabu 50, atera izahabu no ku byumba byo hejuru. Mu nzu yitwa Hera cyane aremeramo ibishushanyo by'abakerubi bibiri, abiteraho izahabu. Amababa y'ibishushanyo by'abakerubi uburebure bwayo bwari mikono 20. Ibaba ry'igishushanyo cya mbere ryari mikono 5 rigera ku nzu, irindi baba naryo ryari mikono 5 rigafatana n'ibaba ry'igishushanyo cya kabiri cy'umukerubi. Kandi ibaba ry'igishushanyo cya kabiri cy'umukerubi ryari mikono 5 rigera ku nzu, n'irindi baba naryo ryari mikono 5 rigafatana n'ibaba ry'igishushanyo cya mbere cy'umukerubi. Amababa y'ibyo bishushanyo by'abakerubi bifatanye urunana yari mikono 20, byari bihagaritse ibirenge byabyo, amaso yabyo yerekeye inzu. Umwenda ukingiriza awubohesha ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubwa kamurari n'ubw'igitare cyiza, ayishushanyaho abakerubi. Imbere y'inzu ateraho inkingi ebyiri, uburebure bwazo bw'igihagararo bwari mikono 35, n'umutwe w'inkingi yose wari mikono 5. Arema imikufi nk'iyo mu buturo bwera, ayishyira ku mitwe y'izo nkingi, ashushanya n'imbuto z'amakomamanga 100 azishyira ku mikufi. Nuko inkingi azitera imbere y'urusengero, imwe iburyo n'iyindi bumoso. Iy'iburyo ayita Yakini, iy'ibumoso ayita Bowazi.